Ashifa Mtagomo Mbariki Siretse. Mo Alexander mo. Wazi ke batsaga ba le taba e ya merego. Wazi ui zamile aizamula aizama until abonorno di ya pala. Then abonorno is better. Wazi ke tsama e le batsaga ba bareng ke bo brabiza byana bathaga ba na leng ditšhelete tsa bona gore matsatsi a mo wa bona le ka di-chain le ka di-ing-ing gore ke motharo a na leng dilo tsa gae nana mo kaufi mo sentin watse a na le jarata e nngwe e gima-gima watse go na le di-swimming pool go na le di-squash go na le eng tse tsa metlhola yo yotlhe le ntlo e nngwe e gima le yone o e bona gore no ke ya bathaga ba o tshwanetse gore o ba dumedise maybe o tshwanetse gore o patale ba ya fisa aso mthago ba re ke siretse o yaya o a di-shifte tsa mogare o thoma ka dikoloi ganyane gore wise at least maybe a ka kry-a tšhelete ganyane-ganyane ore a kgone go reka kwae a itsubolole because ne di thoma opala so the way ne e tsamaya ka teng taba e ba feleletsa ba monka e kare ke motho wa mo kaufi if brabiza a bidisa batho ba gae gore batle wa itse go irwe di-brai go irwe sela le sela then mthago o mo kaufi tsatsi le leng kutlile batšhaki ba brabiza ba ya tsamaya around brabiza o a ba bontsha gore no ke plege yaga e ebjana mo ke eng ke eng ke eng ba fitlha mo kaufi ha swimming pool ne e se e telele bjao so mo gare brabiza ne a tsentsitse kwena e gima so gore e tsamaye ganyane e ire gore swimming pool e be pila o a ba bontsha then o joka ganyane-ganyane a re wa itse keng motho o a ka tsena mo a bolae kwena e nka mo fa a million before e bela a fetsa le million ne ba utlwa phatlha ka mogara metsi ke siretse o mo gara metsi wa itse siretse a ipinyelela kwena ela a ipinyelela a iroba a irobolola molala until le yona e feletse e išwe then ye irobale mo fase mo swimming pool then o a tlhaelela o ema modimo a swimming pool so brabiza ore wa itse keng ga ke na million ke tshwere half a million e re ofe mthabola oa gana o 'ira le metsi bjana le amona gore ga nyake sepe mare tene bothata ke eng bjana okay nka posh yaka ashifa dikia mthabola o ya gana sepe wa itse o bereka le leutwa mo fase gore a ke nyake sepe bare okay o nyaka eng he mthabola re wa itseng ke nyaka mogatlapa o mphuseditseng ka mogara metsi